nkubya sanyo limbuze yo chenalaga kitange nkomyewo obujemu nobuchayi we nakulaga saba kisonyiwo kati njizo kubeyo jena palira ntomwa natakula mu maso gabazate kale bwobanga ombonereza kitango lekanga ndi mubisigana sobeze mirundi ekitabalika aleke kuwa mukwano lye wandaga nenkwate eddala nalaba ebirungi ebiyitirite nendaba ebimyansa omululu n'obutamatira nebintwala mudungu eyo gye mbadde gali maso ge ganimba tibuli ekimyansa ebeera zebu naye nkizudde kimbonyabonya ndi mwana nkwetaaga
nkwatanga
mukono
onyambanga
bwekwala sebo
nkwatanga
kabite
nkwatanga
mukono onyambanga
bwekwala sebo
mweza kitange ndabye ebingi ebitisa ndabye ebingi mukama ebimenya omutima ebbanga lye sibadde nawe buli kimu kinefulidde ejali emikwano gyakyuka kati be bapangawo okunsula kubanga sirina muyambi sirina mulwanyi namige eyali ampanguza njagala kwe ninenyota ku mutima tombeera wala mukwano munange we wange Yesu ntasa
nkwatanga
mukwano
ongama
nemekubula sebo
okuwokoleranga
mukwano gwange onywezanga engwa kitange Yesu 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 Yesu
olimwana
Yesu oh Yesu Yesu oh Yesu
kwatanga
mukwano
nyamba
sebo nkwatanga ku mukono onyambanga bwengwa Yesu ondagange kuwo kuba kitange nze ndi mwana.